هللويا. بسم الله زان نسكيا قبلان ذا كوين با ذا ساي.
God is good and all the time God is good. He's a wonderful God, he's a gracious God, he's a loving Father.
Sunday about the things of the spirit. Amen. Amen. Your song may call hati yangu since morning
about the grace of God.
Hallelujah. Jana nikilala
Niliamka nikaambia my wife,
there's a song ilikuwa inakuja. Niko neema tu,
ya ni Christian Shusho.
Niko neema tu, nilikuwa nikakumbuka nilipata tune, but bado sijashika tune. Unajua so, niko neema tu, ya na 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 na.
Nani ajua so?
A Christian Shusho. Niko neema tu, tune ndio sijapata. Wanyani unajua so? Naona kama mtu utakaa mtu wa Christian Shusho.
Niko neema tu. Mnaijua ni venye mimi naimba vizuri ya mshikanishi. Nili Google. Ndio.
Hello and welcome to the WVBS.
Niko neema tu.
My name is Russell.
Niko neema tu. Mnajua song? Mimi ndio naimba vibaya. Hata mnajua si nimeimba. Amen. Hallelujah. Natumai mmekuwa na juma nzuri ama wiki nzuri ama
you have a good week. Amen. You've had a good week.
Sylvester, nilikuwa nimekumiss. Ronnie.
Sio ni David? Ni Ronnie. Ronnie ni nani nimesahau? Nilikuwa nimewamiss.
Karibu tena. Sema ni Purity. Alice, karibu tena. Edward, karibu. Tewa Yesu. Karibu sana. Amen. We're talking about the things of the Spirit, and we say every person that is born again has the Spirit of God, okay? Everyone that is born again has what? The Spirit of God.
When you don't know, streets don't. Every person that is born again has the Spirit of God. And you got to me, come an example. That when you get born again, you make ikito inazunguka and you're the Spirit of God. Wakati umeokoka, umereceive the Holy Spirit. Sina kwa, the Holy Spirit in your server from God. To receive anything from God. Are we together? The Holy Spirit is like a server that you're using to receive anything from God. It says that without the Holy Spirit, it's very hard for you to say there is God or Jesus Christ is Lord. Are we together? So with the Holy Spirit, you're able to receive anything from God. I know Hebrews chapter 11 verse 6 says, Without faith, it is impossible to receive from God. So without faith, it is impossible to receive anything from God. But faith is a spirit. Are we together? Say the spirit of faith. Faith is a spirit. And that spirit that we're talking about, the spirit of faith, is that Holy Spirit. Are we together? Is that Holy Spirit? Is that Holy Spirit? Mwangina fani ki mention to scripture na uneka pale juu. Kama ujui una Google, unajipanga. Even do tajua Bible sasa. Yeah? Faith is a spirit. So without the spirit of God, it's very hard for you to reflect anything that God is saying. Are we together? It's very hard. So if you are born again, you need to convince yourself or convince your mind. Nafo wakikishie mind yako kuwa uko na roho takatifu. Because the moment unakosa kuhakikishia akili yako ama kujihakikishia uko na roho mtakatifu, utatembea kwa upungufu. Bwana asifiwe. Kuna vitu utakuwa ukifanya unafanya chini ya kiwango ambacho inafaa ukuwa una operate ndani. Are we together? Mnaelewa siku hizi mmenizoea Kiswahili yangu, sio? Sanifu kivyake. Na nilipita Kiswahili by the way. Kwa makarasi, lakini kwa kuongea tukakutana kina mwangi wakaniambia mambo ya kuchachisha, nikachachisha mpaka nikapoteza Kiswahili. So when you get born again, 1 Corinthians chapter 2, let's start from verse 7. When you get born again, you have received the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the one that is giving you advantage of the things of the Spirit. Are we together? So 1 Corinthians chapter 2, verse 7, from verse 7, we are starting from there. So you have the Holy Spirit. I want you, when you go somewhere and you hear people, they want to receive the Holy Spirit, it is not something new that is coming to you. You already have the Holy Spirit. Are we together? Are we together? So mara mingi na kuanga ni venye auja take advantage of the Holy Spirit in you to do what you want to do. On the contrary, we speak God's given word, wisdom, in a mystery which God designed before the ages for glory. So the wisdom that Paul was saying, ile kenye Paul alikuwa maandika, wisdom kuhusu some hidden things that have been hidden from people who are not yet born again. And the reason why it is for our glory. Are we together? So when nikisema nimeficha ili ya mke wangu, niseme hii ni zawadi na nilikuwa nimeificha, alafu nikwambie tafuta tu hapo kwa church, unajua utasahau hata kuangalia hapa, utadhani ni kitambaa, si kweli? Alafu wakati utaangalia kitamani kupatie, utafurahi, si kweli? Si kweli? So the message, the gospel that we preach, ilikuwa imefichika, na ilikuwa imefichika kwao, lakini kwetu imefichuliwa. Are we together? Kwetu imefichuliwa. Na imefichuliwa kwa sababu ya for our glory. So maanisha ili kufichuliwa kwa message ya ilifichuliwa, ndiyo tukue na hiyo glory. Are we together? Are we together? Najua most of the time tukisema glory tunafikiria mwangaza, shining bright or something inaka interesting, but the glory of God is the message of God, is the wisdom of God. Are we together? It's the wisdom of God. So when you think about, when you think about the message of God, when you think about the message of God, it is the glory of God. Let's go to verse 8. Nataka mshike hiyo. Ndio wakati nasema the glory of God is here. You don't expect, stop thinking outside. Because umeona movie mingi, umeona speed or anything, the message. Wakati unapata the message, the gospel, is the glory of God. Nasema, ha, now I understand the glory of God. When I have the message of God, I have the glory of God. Are we together? So how do you reflect the glory of God? By sharing the message of God. Are we together? So, verse 8 nasema, of which none, not the rulers of this world, had been acknowledged, for they, if they had known, they would not have put the Lord of glory to the cross. Mashika. So Jesus is the Lord of glory. Unana landlord wako mwenye kama uko na landlord anafungia na kufungulia ana ukikosa kulipa rent una stamina kwa sababu unaweza pata kufuli kwa mlango. Umeona hiyo? Hiyo kumaanisha yana kucontrol. Usipolipa in time anafunga. Ukilipa in time uko sawa. Umeona vile amekontrol? So wakati nasema Jesus the Lord of glory kumaanisha Yesu ndio kama huyo landlord wa glory. Umeona? Tunaelewana kweli? So kama Yesu ndio landlord wa glory, the glory that we are talking about, it is about Jesus. For example, here we have this land, but we have the Lord. Mwenye shamba ndio mwenye ndio Lord wa shamba. Si kweli? So ukikuja hapa kwa shamba, ukisema hii shamba ni shamba, lakini kitu inatufanya tunahusisha hii shamba ni mwenye shamba. Tunasema hii shamba iko Kitengela, lakini mwenye hiyo shamba ni Tom. For example, umeshika? So kumaanisha bila Tom hatuwezi na hii shamba ni ya mtu. Hakuna mtu anaweza kutucontrol. So bila Jesus hatuwezi sema hiyo message yenye tuko nayo ni message ya God. Leo nimepongashe. Nimeingia poa. Ama niongee kizungu? Niongee kizungu ni naingia poa sana. Naona unashangaa. Niongee kizungu ni ingia poa. So when you think about the glory of God, it is not outside Jesus. The glory of God is within Jesus. Jesus is the description of the glory of God. Hebrews chapter 1. Let's go to Hebrews chapter 1 verse 2. Hebrews chapter 1 verse 2. Scripture says, for verse 1 says, in the last days God spoke to us through his servant. Okay. End of verse 1. In the sundry times, in the past, the word of God came to our fathers through the prophets in different parts and in different ways. Are we together? Now you know why it was said it was hidden. I go to straight. You go in different parts. When I'm making it in yellow, na yellow in a man shaving. It will be black. Can you be in different portions, in different parts, in different ways, so that they could not understand. I could just straight. Umeshika? But scripture nasema, verse 2, but in these days, in the last days, in the days we are living in, says, but now, at the end of these days, it has come to us through his son, to whom he has given all things for a heritage, and through whom he made the order of the generation. So in these last days, everything that we need to define about God is found in Jesus. If you want to know who God is, you see, you look at Jesus. If you want to know how God loves us, you look at what Jesus did. If you want to know how God celebrates us, you look at how Jesus celebrates us. Are we together? So everything that you want to understand about God is in Jesus. That is why, verse 3, let's go, of Hebrews 1. Who being, let's read together, Ebwe Kayo Kizuki Dekona Kizuki Doko, HCSB. He's the radiance of what? His glory, amen? The exact expression of his? And he sustains? So, you see that? Everything you need to know about God, where do you draw it from? Jesus. Are we together? Says he's the radiance of his glory, the exact expression of his nature, and he sustains all things by his powerful word. Are we together? Are we together? So everything that we need is in. And then he says, after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. So everything that was hidden came to us as a revelation. It was individually by Yesu. Are we together? Everything that we need. That is why Jesus is the radiance. Yeni ana shine your glory of God. Yeni ana shine your glory ya God. So, wakati uliokoka, ulipokea nani?
Ulipokea?
Yes,
sindio. Nasema nampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yangu.
So, in short, David alipokea the radiance of his glory. Umeshika? In short, David alipata the exact nature of God. David and he sustains all things by his. So everything that I am today, your salvation,
it is not what you do that sustains you, it is what Christ has done. Are we together? Jesus is the one who sustains your salvation because he has the power to sustain it. Ukijaribu hapo fanya the way to sustain wokovu wako. Yesu ndiye anaku sustain. Nasema all things, yes, he sustains
all things by his powerful word. He sustains all things by what? His powerful word. So we depend on Jesus about our salvation. Mimi kama bibi na depend on Jesus. Not in my own strength. Why? Because supporting all things by the word of his power. Now you understand why we read the Bible. It's because through the Bible, we get the support to walk a godly life.
Many of us, also the Bible could cram up about information. No, una, kwa hiyo word, yo kuna power ya kusustain. Hapo ndio unajua, how do I behave?
Wakati mwangia amenikosea, nafaa kubehave aje, sifai kubehave kama watu wengine, nafaa kureact aje, nafaa kurespond aje, because of what? Nimejiexpose kwa word ya God. Na hiyo word ya God inanishow venye nafaa kubehave.
Hiyo word ya God inanishow venye nafaa kuact vitu fulani. Mtu amekataa kurudishia change, si hapo nachukua mawe.
Ngoja wewe nipatie change jamani.
Kuna penye unajua nafaa kuact. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Umejiexpose to the word of God. And if, as you expose yourself to the word of God, you are able to know, this is what God wants from me. This is what God expects from me. Are we together?
So you expose yourself. He says, having given himself an offering, making clean for sins, took his seat at the right hand of God in the heaven. You can check on YouTube. We'll teach about the right hand of God. See the writing.
The right is the power of God. Are we together? It's the power of God.
So when you look at that, let's go to 1 Corinthians 2, verse 8. When you look at that, in your information, you will make what hidden.
That yes, you can afford to sustain. You know the kitabu alikuwa anafanya righteousness, ni matendo nimefanya. Na hiyo ndio ilikuwa imefichika kwa sababu kwa Yesu tumekuwa righteous. Na yeye ndiye anatusustain. Kitambo alikuwa anafanya matendo kujisustain in righteousness. But now awafanyi matendo kujisustain in what? In righteousness. Because of what? God has given us Jesus Christ to sustain us. And we find that sustenance in the word of God.
Are we together? Are we together?
We find that sustenance where? In the word of God. So we stand, we read the Bible to know what we ought to do.
Let's read together this verse.
Of which?
Okay, let's read, we can read better. Okay, let's go. Of which? None of the rulers. So it means that there's a wisdom. If they had known that through Jesus,
it's through Jesus that we are going to be made righteous, it's through Jesus we are going to sustain our righteousness, they could not have crucified him. Are we together?
But now they crucified him, it has been exposed, it has been revealed to us what we ought to do. Let's go to verse 9.
Imagine.
Okay, but as it says in the Holy Writings is Genesis to Malachi. Are we together?
The Oracle that I found. By the way, when New Testament, when I did what? I call a New Testament, you wrote it. I don't have to call a Quran, I call a New Testament, you wrote it. John, Matthew, Mark, Luke, and what? Where was Paul? I call a Quran information. alikuwa anatoa information kwa
Old Testament.
Are we together?
So wakati anasema,
but as it says in the holy writings,
ni kumaanisha kutokea kwa Genesis to Malachi,
vile imesema,
things that eyes saw not. Mona, umaisikia, God is able to do things eye has not seen, ear has not heard, nor has it entered the heart of man.
What the Lord is about to do, that was the Old Testament saying concerning what Jesus will do. Their eyes had not seen, their ears had not heard, their heart, it did not enter their heart. Why? Because it was not yet done. And that is the hidden wisdom that was hidden from them. You know,
ni hekima, wisdom ni hekima, Caleb.
Wisdom ni hekima.
Knowledge. Hey, mimi niko poa.
Hey, wisdom ni hekima. Wao umeshikisha hapo.
Bas. So,
let's go to verse 10.
So your wisdom here, come fitika, ni
kuwa through Yesu tutapata salvation, through Yesu tutasamehewa dhambi, through Yesu tutakuwa sustained in our salvation. Are we together?
Now, verse 10 says, but God has given us the revelation of these things.
What?
Through what? His Spirit.
Now you understand why I say the Spirit of God is a servant. That through the Spirit of God, we have a revelation that Jesus is our sustainer. That the word of God is what we need. Are we together? Through revelation of the Spirit, we know that we have been forgiven our sins.
So it is through His Spirit, for the Spirit makes such all things, even the deep things of God. So every believer has what? The Holy Spirit.
You can't say you are a believer. If you go to Ephesians chapter 1. Let's read from verse 3. When you look at your life as a believer, you should not say you don't have the Holy Spirit. Kumaanisha wewe si mwana wa Mungu. Lakini kama ni mwana wa Mungu, uko na nani? Uko na Roho Mtakatifu.
Okay, let's read together. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus. He has given us every blessing of what?
The Spirit.
Every blessing of the Spirit. So it means when I have the Spirit of God, I have every blessing. If I have the Holy Spirit of God, I have what? All the blessing, every blessing that I need.
Okay, let's go to verse 4. What are these blessings?
Let's read together.
Ebu eka ile kizungu ya maneno kidogo.
Okay, let's read together. For just as in Him,
Now you see that.
So what is the first blessing? That I am blameless before God. Oh, mimi si kitu. Una ama mimi si fai. Hiyo unaharibu maandiko. Bwana asifiwe. Inasema, He has blessed you with His Spirit so that what? Let's read verse 2 together. So that, for He chose us in Him before the foundation of the world to be what? Holy and blameless. So before God, you are holy and what? Blameless. Why? Because you have the Spirit of God. Jesus does not pull back, and yet God is seeing you blameless and holy. Are we together? Najua ina gonga akili flani umezoea. Oh, ni lazima ni fanya 1, 2, 3, 7 steps ndio ni.
No. When you get born again, you have the Holy Spirit. The reason why you are a holy person is because of that Holy Spirit.
Are we together? Not because you acted right. It's because you are of that Holy Spirit. By the fact you kona roho mtakatifu, wewe ni mtu mtakatifu. Bwana asifiwe. By the fact you kona roho mtakatifu, wewe ni mtu what? Mtakatifu. Bwana asifiwe.
So, uwezi sema uko na roho mtakatifu na wewe si mtakatifu.
Kuna mmoja anadanganya mwingine na ni wewe ndio muongo. Si kweli? Bwana asifiwe. Bila roho mtakatifu uwezi sema wewe ni mtu mtakatifu.
Mtakatifu. Twende verse 3.
Verse 4, verse 5, sorry. He predestined us to be what?
Weka kizungu mingi. Are you learning something?
These are the things of the Spirit. Because I want to show you when you get born again,
okay, let's read together. As we were designed before Him for the position of what?
So why are you a son? Number one, when you get born again, you are now a son of God. Are we together? When you get born again, you are what? A son of God. Mimi ni mwana wa Mungu. Na inasema kupitia kwa nani?
Kwa Yesu.
Bwana sifiwe. Tuko pamoja kweli? Ndio najaribu kwenda pole pole. Ndio ama ni kweli tu akose. Uliona ile maombi kutoka Nyanza. Umeze kumwona hiyo maombi yenye kwa social media ya kutoka Nyanza. Umeiona?
Masi najua umeiona. Eh? Umekram hiyo maombi. Eh? Acha niwaeke hiyo maombi usikie venye watu wanaomba. Alikuwa anaitwa nani? Ilikuwa Homa Bay. Ulisikia hiyo maombi ya Homa Bay? Ah, ndio hii. Acha advertise kwanza.
Let's remain standing as we start with a word of prayer from Raphael Obego. All heads bowed, please. King of kings and Lord of lords, He who dwells in the heavenlies above, hallowed be thy name today and forevermore. It has behooved you to spare our lives, thus bringing us this far. We are gathered here for this conglomeration. We want to commit His Excellency, the President, into your hands. As you bless him, I pray that you are going to bless this county, the county of endless potential. So, Father, as we begin, we invoke your presence in our midst. I pray for a moment of a jocund, a moment of a group, a moment that is going to result into a quantum leap. May you keep at bay every single jungle maneuvers that may be orchestrated by the devil to thwart your dealings in regard to this particular conference. For this is my sincere circumambulation, for I supplicate in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, I will say amen.
Amen. Let's come on. Oh, napanyanga nini? Sacramented, it behooved you that you should pray.
Anyway, I want you to understand that when you get born again, you are a son of God. Are we together? Number one, there is no, you are not blameless and you are holy. Are we together? Are we together? Number two, you are a son of God. And this is what was designed. That is why it was hidden. Are we together? It was hidden that we shall be sons of God in Him. So through Jesus Christ, so we are talking about the spiritual blessings. Are we together? Number one, we've said you are holy and blameless because of what? The Holy Spirit. Number two, it is what we are? Sons of God. What? Through Jesus Christ. And the reason why we are sons of God, it is for His good pleasure. Are we together? Are we together? It is for His good pleasure. So when you go home or when you sit down and you want to pray, stop saying, mimi sio kitu. Umenielewa penye natoka sasa? Oh, mimi sio kitu. Na nikauliza, ukienda kwa mzazi wako ama mtoto wako akija kwako akwambie, daddy mimi sio kitu, utashuka sana. Si ni kweli? Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Roni, imagine unakuja unaenda kwa Devi hapo, unataka kuitisha kitu na mbele Devi hata mimi sio kitu. Nisaidie tufikie kwa mimi sio kitu. Ina make sense? Una bema normal. Eh? Felix. Sasa kwa ni mimi na jamii sio kitu. Mazee. Mimi sio kitu. Ninataka tu takao ndunge tuka karei moja niende nikule sana. Bali naenda karei. So. Unajua nilianza na chukua na ita red. Maana chukua na ita 100 red kitabu. Alafu chukua red na kwa blue. Ndio wakuja wachenji blue kwa mbao. Chukua natumia colors. Mie ilikuwa red, blue. Ndio wakakuja wakachenji ngiri kakuwa ndovu. Panji nimesahau kwenye kwaje, but for His own pleasure, you are a child of God. So every now and then you think about you being a child of God, you need to ask, it is for God's pleasure. So you are not a child of God to feel good. You are a child of God for God to enjoy. Are we together? Are we together? So you don't pray because you feel good. You pray because it is a pleasure. It pleases God to have fellowship with Him. Let's go to verse 6. Let's go to verse 6. To the praise of the glory of His grace, which He freely gave us in the loved one. So everyone has what? Everyone has received grace. Freely. Through what? Jesus Christ. We are talking about spiritual blessings. If you can write down these things, they will really, really help you. That when you go home and you start thinking, oh, I am holy and blameless. I'm a child of God. The reason why I'm a child of God is for the pleasure of God. Now that all these blessings, I also have grace. That's why Paul says it is by the grace of God. Are we together? You are given that grace freely. It is by the grace of God. It is by the grace of God. Hallelujah. Glory to God. It's by the grace of God. Nimejiambia nataka kutrain nifikishe mic hapa. Nimezoea kuweka mic huku. Nilienda mahali I was listening to what was being recorded online. Nikapata iko sub mic ilikuwa mbali. Nasikuwa naweka mic mbali kwa sababu zingine unapatiwanga mic kwa mbali unaweza ongea. Kwa sababu waje Yosha. Nilikuwa hapa karibu. Ile macho ya kila mtu yenye imewekwa hapo. Imekaa miezi sasa inapumua. So unaweza kuwa ukifikiria nitoe na nini mahali kumbe ni macho. Unajua mdomo ya binadamu hata yako. Exposure tunasikia kama. Sikiamka siku hiyo. Sasa ni yosha nani hapo. Sasa imagine hiyo macho hapo. That's when nimejizoesha kwa kama hivi kumbe. Because I don't have loud microphone. Okay, let's go to verse 7. So you have, that is number what? We've said you have the Holy Spirit. When you get born again, you have the Holy Spirit. And every believer has been blessed with all spiritual blessings. Number one spiritual blessing is that you are holy and blameless. Number two is that you are doing what?
You are a son of God,
and the reason why you are a son of God is because of what? For God's pleasure. And then number three, you've said you have received what? The grace of God. And number four, sorry, you've received that grace of God. And this grace of God is because of what Jesus did. Are we together? Now, that grace of God is what he's saying, in whom we have salvation. So salvation is that grace of God. It's the act of grace. Are we together? It's the act of grace. And this act of grace is found through his blood. And this grace is what? The forgiveness of our sins. So, because I have grace, my sins have been forgiven. If I killed somebody yesterday and I got born again today, God has already forgiven me. Are we together? What you need to do is your mind needs to catch up with what God has done. That is why we read the Bible. We read the Bible to transform our minds. Colossians chapter 3 verse 2 says, let the word of God, let this mind be in you. Let the word of God dwell in you richly. Let the word, so how do you allow the word of God, Colossians chapter 3 verse 2, well, how do you allow the word of God to dwell in you? By exposing your mind to that word of God. Are we together? You expose your mind to that word of God. So when you have the grace of God, you are saved, you have been forgiven of sins, and you are through the wealth of what? His grace. So when you talk about the wealth of the grace of God, the wealthness of the grace of God is salvation through his blood, and that salvation is the forgiveness of our sins. When you are saying you are saved, God will not hold you guilty of what you did. Are we together? Are we together? Wakati umeokoka, Mungu atakuhukumu kwa kile tendo ambalo ulifanya, kwa sababu wewe ni mtakatifu na hauna hatia mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ni mtakatifu na hauna nini? Hatia. The moment una understand hauna hatia mbele za Mungu, unaishi maisha yenye inafurahisha ama yenye maisha inafurahisha Mungu kama mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Let's go to verse 8. Which he gave us in full measure in all wisdom and care. That is the grace of God. Okay, let's go to verse 10. Okay, let's go to verse 11. Okay, let's read together. In whom we have a heritage, being marked out from the first in his purpose, who does all things in agreement with his designs. Let's go to verse 12. So that, okay, I can't hear you, so that his glory. So his praise is his glory might have praise through us. So why do we have the glory of God? We say Jesus is the glory of God. Are we together? So that Jesus might have praise through us for what he had done. Are we together? Now you understand. So that Jesus might have what? Praise through us. For what he has done. What has Jesus done? He has blessed us with all spiritual blessings. This spiritual blessing is, I am a son of God. My sins have been forgiven. I am holy and blameless. And then another one. Number four, I have the grace of God. So all these things, when I come to that acknowledgement, I am giving God the praise. Are we together? So, praising God is not just praise the Lord, hallelujah. Praising God is you agreeing with what God has done. Are we together? Are we together? I hope I'm a good teacher. Sina examples, mimi sijui songesha kiki hapa, yani kuja hapa, nimekuja na nini, mimi niko na example moja. Where you have the Holy Spirit, and when you have the Holy Spirit, when you know these things, that is how you take advantage of the Holy Spirit in you. Oh, when you pray, you start praying, Father, thank you, my sins are forgiven, I have the grace of God, I am a child. Unajua utakuwa excited, and you'll be able to pray effectively. Utaanza kupray kama mtu mwenye umefinyika. Utaanza kupray kama mtu mwenye amejazwa. Bwana asifiwe. Ukiona kipara kale bara ni sio hicho. Ai mama. Sio kwani watu wanaanza na kulia. From nowhere tu akianza tu kwa na mmekuwa tu mkiongea. Mmekuwa tu mkipiga story kumwambia unajua baada hapa na alafu anasema ni wakati wa kuomba. Naona ametulia. Okay. Tumshukuru Bwana.
Sante Mungu. Mimi sio kitu. Sio kitu. Nimekuja kueleza kwamba nisame.
Sasa nikuulize, tumesoma sahihi, tumesamehewa dhambi. Mungu hakuchukui hatia. You are holy and blameless. Amekufanya kuwa mtakatifu. Amekupa roho mtakatifu. Sasa ndio umtukuze Bwana. So hili nimekuja. Ndio umtukuze Bwana ama umtukuze Mungu, ni lazima ukiri kile ambacho amefanya ama ametenda. Bwana asifiwe. Nasema Yesu anatukuzwa kupitia maisha yetu. Yesu anatukuzwa aje? Sikusema tu Bwana Yesu asifiwe. Anatukuzwa wakati ninakubaliana na neno lake. Nakubaliana na neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat unakubaliana na neno lake kuwa nimesamehewa dhambi. So wakati unakuja kuomba unasema nakubaliana na neno lako Bwana kuwa mimi ni mwana wako, umenipa neema ya kutosha, umenisamea dhambi, umenifanya mtakatifu, na siku ya leo nakubaliana na neno lako kuwa unanilinda, unaniongoza, unanijaza, unakubaliana na neno lako. Bwana asifiwe. Mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua mara mingi mtu anatakaga afeel ni kama Mungu amemsamea. Mbona makosa Esta? Unataka ku feel God amekusamea. Ninataka ni feel. Unajua sija feel bado. Sasa nadhani nikiendelea kulia nina ndio Mungu ana feel, Mungu ana feel. Bwana asifiwe. Mungu hataki afai kukufeel. Wewe ndio unafaa kufeel Mungu. Na unafili Mungu waje kwa kukubaliana na neno lake. Bwana asifiwe. Na kubaliana na neno lake. Nimesamehewa dhambi. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mtakatifu. Niko na Roho Mtakatifu. Mungu ananipenda. Mungu ananijali. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Nakubaliana na neno lako Bwana.
Hiyo nitasimama. Nani ananipatia hizo words? Endelee. Nilikuwa nimefika tu kwa nakubaliana, nimeirudia sana mpaka Esther anicheka.
Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana, na nitasimama na neno lako Bwana. Nakubaliana na neno lako Bwana.
Sasa umeona vile unakubaliana na neno la Bwana.
Wakati naimba mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu, oh Yesu, wewe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu.
nakuita mtakatifu. Oh, oh Yesu, wewe mtakatifu.
Naona kimoyo wivu na unajua wewe amekufanya kuwa mtakatifu. Hauna uzito wa moyo. Bwana asifiwe.
Hauna uzito, unajua ninanena na Baba yangu, Muumba wangu. Amenifanya mtakatifu, ndiposa naimba mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Nikubaliana na neno lako Bwana, nitasimama na neno lako Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu. Oh Yesu, wewe mtakatifu. Okay, asifa na utukufu na heshima Bwana,
tumesema through Jesus, the wisdom of God, our salvation is sustained. So if you are working to sustain your salvation, out of manage. Bwana asifiwe. Ronnie,
ukijaribu studio umeenda kuchimbia zombo gani vitu ndio ndio vipi kama unajaribu kusonga karibu na God. You're lying to yourself. Wait a minute. Inafaa ujue amekufanya kuwa mtakatifu, amekupa Roho Mtakatifu, amekutoa laana zote, ametoa lawama zote, na sasa hufai kwenda kwa Mungu kama uko na hatia. Bwana asifiwe. Unaenda kwa Mungu kama uko na roho safi, unajua mimi ni mwana wa Mungu. I am a child of God, yes, many a son of God. Hallelujah. So when I'm going to go, I need to understand that He who has blessed me with all spiritual blessing has confirmed that I can have access anytime, anywhere, any place. Bwana asifiwe. Wale wanalianga mimi sio kitu, ni mafunzo tu wamekosa. Bwana asifiwe. Ndio. Mungu analianga mimi sio kitu, sio? Mimi sio kitu. Mimi sio kitu.
Okay. Let's go to verse 13. Eh?
Umayo na mtu akifanya hivyo, sio? Yes, ya mtu akifanya hivyo. Ama wae, unajua? Mungeingia kwa wote mpaka. Unajua ndio kumika tunachukua kwa sana. Unajua kuna wewe. Lakini kicheko unasema hakuna wewe. Sasa nakuuliza, why is it that the Bible has written the joy of the Lord is my strength? Kwa nini usione joy kama wewe? Sasa bila akinipata hapa sasa.
Anipata liko.
Ndio sasa mimi. Shamu anasema, leo pasia mengi hapo. Wewe acha mchezo.
lakini akimpata pale kwa
hey moyo tazone anajua ni kawaida.
That is wrong mentality. Are we together? That is wrong mentality.
You need to understand that you are a carrier of God's presence, not because of a song, because of the Holy Spirit. You are a carrier of God's presence. The moment akili yako na kuhiki, you are a carrier of God's presence. Hata kutembea kwako na kujio kwako na tenzi. Are we together? What is that? Unaweza samani hapa hivi, lakini ukienda for example kwa mmoja akitengeneza pesa, utaingia kwa choo ya wanaume. Kwa nini? Inaandikwa, eh? Aha, kitu kingine. Kama inaandikwa, waone wanaume wanaingia hapa. Na mama anaingia huko. Kwa nini usiingie? Ha? Inaingia na wanaume. Na hauwezi kubutu kaingia huko ndani, sio? Sio ndipo mzuri ni kwa sababu ni mwanaume. Bana sifu. So kumaanisha haizi ingia pale kwa sababu yeye si mwanaume. Wakati unajua wewe au wewe ni mwana wa Mungu na wewe uko na utakatifu wa Mungu, kuna vitu huwezi fanya kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu.
Kama unadanganyana na unafeel okay, kuna shida.
Kuna shida. Bwana asifiwe.
Kuna shida. Nimeona hapo kismile. Hapo nimegonga ndipo.
Uko na Roho Mtakatifu na unadanganya. Unajua Roho Mtakatifu ataku shawishisha. Ataku mnongonezea. Uweze kujua uongo ni mbaya. Lakini atakusimamisha kusema uongo. Ni wewe ndio unafaa kusimamisha. Sababu utajua uongo ni mbaya. Sema unajua uongo ni mbaya. Ukidanganya mtu unaona kitu na kitu inaonaka. Kuna ni kama umelose kitu. Lakini ukiendelea kufanya unakuwa kawaida. Sasa ukidanganya mtu ofi. Nimefika kwa stage. Ni kama jana
mtu akaniambia niko tu kwa gate na ingia. Alafu baada ya 5 minutes ananipigia, unajua no, nikampigia nikamwambia hii gate umefika wingi. Nikamwambia basa nimegongewa tu hapa hivi. Hapa chini, hapa chini. So nikajiuliza, akaniambia kwa car wash. Nikafika kwa car wash
hapo chini ya car wash. Nikaseka tu nikasema it is well.
Ni kwa sababu umezoea kudanganya. Unajua kudanganya na kuanga very sweet. Kudanganya?
Very sweet. It's very sweet.
That ukisha izoea, I'll feel.
But you are a child of God. You need to tell yourself, I am a child of God. Every day. We say, waiting on the Spirit gift. Kitu niambia unasema Roho Mtakatifu amenieleza. Ukisema hivyo unajenga stamina ya ku respond to the Holy Spirit. Are we together? Nasikia
Pastor Kate akisema nimesikia tu kitu nimefanya tu nikataka. That is very wrong. Inafaa kuwe the Holy Spirit has impressed in my heart.
Anyone who wants to go for training, wanna increase your advantage to respond to the Holy Spirit.
Are we together? Ati, nimesikia tu kitu kikiniambia ni bless call kinaniambia.
Niko na angalia mimi ndio kesho. Sasa ndio unaona angalia hapa sio sawa mbele ya bonga.
So unasikia at, no,
it is the Holy Spirit putting in your heart a burden to do something. So you need to say that Holy Spirit has led me to do this. The Holy Spirit has convicted. The moment you get up for neighbor, utapata kuna tabia zingine zinaanza kupotea because unaanza to acknowledge Holy Spirit in your heart. Kuchange behavior, kusema oh, Mungu nisamehe kunini. Kudanganya, nisamehe kuiba hapana.
Ni ku acknowledge I am a child of God, I have the Holy Spirit.
Nitasimama na neno lako.
Bwana nakubali
na ina make sense sasa.
Nakubaliana na neno lako Bwana. So wakati unakubaliana na neno lako unasema amenisamehe dhambi, amenifanya mtakatifu, amenipa Roho Mtakatifu, amenijaza na neema. Wakati unakubaliana na hiyo neno continuously, as days go by, unapata umeanza kudanganya.
You know the moment unaanza kupractice kudanganya, ndio unaendelea kudanganya. Ni kweli, Esther. Ukianza kupractice kudanganya,
nimeekelea maji na hata hujaekelea.
Ama nimeenda niko hapa kwa duka na unajua si kwa duka umepitia mahali pengine. Bwana asifiwe.
So the moment unang'ang'ana kusema next time mimi nitakuwa nikifanya tu vizuri, utakuwa ukidanganya kila wakati. The secret of conquering some habits ni kukubaliana na neno lake Bwana.
Every day ukiamka, niko na neema ya Bwana, nimejazwa Roho Mtakatifu, mimi ni mtakatifu na sina lawama mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Sina lawama mbele ya Mungu. Wakati Roho Mtakatifu ananenea sisemi kitu, tunasema Roho Mtakatifu amenielekeza kufanya jambo fulani. Roho Mtakatifu amenielekeza nipatikane dukani. Na wakati tunafika duka unapata mtu wako hapa anasema nilikuwa natafuta kwa mahali fulani, anasema hapo najua. Si lazima uko unaenda kuchukua pesa. Labda ilikuwa tu kuonyesha mtu direction. Unasema thank you the Holy Spirit for using me for God's own pleasure. Bwana asifiwe. In whom having been given true word, the good news of your salvation, and through your faith in him, were given the sign of the Holy Spirit for what? For hope. So the Holy Spirit is constantly reminding, he's convincing you lying is wrong. So the best way is for you to accept that the Holy Spirit in me is giving me an advantage of many things. Are we together? Because there's a proverb, oh, repent for the sins that you've done this week. I've not helped you. Well, I will help you. Repentance is changing your mind. Changing your mind. Simply put your confess. Alice unasema, sasa, baba na nisame. Nilieka alam, nikazima, nika, I must get guilty. No. Bana sikiwe. Mina kufuata. Mas na kufuata. Mbake kwa mbego na kufuata.
Auna hawaja tulie. Alafu kufika kwa stage na realize maths zimekaa sana, si venye ulikuwa umepiga hesabu. Next time utajipa.
Sasa nimechoka. Na sasa hiyo Holy Spirit anamwambia rao kwa mapema mapema.
Jana nilikuwa nimechoka.
Tuna kwa nyumba 6. So nikasema wacha nilale for 2 hours niamke. Nikaamka. So nikasema keyboard ilikuwa ichukuliwa ile mahali. Nikasema itachukuliwa tu na nirudi trali. Nilale. Nilijikuta ni saa 6 huko inaelekea na sijalala. Kwa sababu shughuli zimekuwa mingi. Sababu ya muda ninakanya na kuachia na hivyo kuachia. Bwana asifiwe.
But sasa ningekuwa ati nimengojea huyo mtu anipigie simu ndio niamke, ingekuwa story tofauti. Bwana asifiwe. So at the end of the day, the Holy Spirit is constantly telling you what you ought to do. The best way of repentance is acknowledging, I have the Holy Spirit because God has made me holy. Are we together? The reason why I say mtakatifu, mtakatifu, nakuita mtakatifu, oh Yesu, wewe mtakatifu. Umeona umesema Yesu ni mtakatifu? Si umesema Yesu ni mtakatifu? Wakati uliokoka ulipokea nani?
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati uliokoka ulipokea nani? Ulipokea Yesu. Na si unasema Yesu ni mtakatifu? So, kama Yesu ni mtakatifu na ulipokea Yesu, wewe unasema Yesu ni mtakatifu na ulipokea Yesu, nani amewekwa kuwa mtakatifu? Ni wewe, si ni kweli? Si ni kweli? Bwana asifiwe. So umefanywa kuwa mtakatifu pia. So wakati unasema mtakatifu, mtakatifu, kumaanisha ile nature ya God ya utakatifu ina respond kwa utakatifu wa Mungu.
Are we together?
Hallelujah, are we together?
Najua akajua kameshika watu wako na uzembe uzembe mahali, lakini tutataka kuamua. Bwana asifiwe. So you need to acknowledge that I am a child of God, I have the Holy Spirit, I have been made holy by God. Amen. And the Holy Spirit is the seal, is the evidence that I am all this that God is saying I am. Are we together? Are we together? Are we together? So number one, let's read the things of the Spirit. Number one, we've said, number one, what have we said? Every person, every child of God has what? The Holy Spirit. And this Holy Spirit has confirmed that you've been blessed with all spiritual blessings. Right? What are the spiritual blessings that you've been supplied with? Number one, you are holy and blameless. Number two, you are a son of God. Number three, before we go to number three, why are you a son of God? For his own pleasure. So you are not a son of God to feel good. Are we together? Number three, you have grace. That's why Paul says, I can do all things by the grace of God. Are we together? You have grace. Grace abounds more and more. Are we together? So you have the grace of God. And number four, we've done four things. You are holy and blameless. You have received grace. Another number three, Tukasama. You are a child of God. Number four. Okay, we've said the grace of God has many things. What does the grace of God has? Salvation. The grace of God has salvation. This salvation is what? Forgiveness of sins. Salvation is forgiveness of sins. What else are we saying? Number three. What has it been? One of the very important to write notes. It's very important you write notes because you need those notes. By the time we are finishing what I'm teaching, we should be in a place whereby when we talk about the things of the Spirit, when we say now speak in tongues, you don't start thinking, how do I speak in tongues? It's because you have the Holy Spirit in you. Are we together? You have the Holy Spirit in you. You take advantage of the Holy Spirit by agreeing with what God has done. And what God has done, it is found in His Word. How have we said that we help our minds or help ourselves from overcoming every guilt? By exposing ourselves to the Word of God. Are we together? Are we together? That is how Jesus sustains our salvation. Jesus sustains our salvation through His Word. Are we together? What we've read in Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. He sustains us through His Word. We read His Word. When we expose our minds to His Word, we agree with His Word, and we are becoming what He wants us to become by reflecting and agreeing with His Word. Amen and amen. Glory to